sepo, yonke into ibepho sepo. Ukalungisa ungenzisa imali, yonke into ibepho sepo, yonke into ibepho sepo, yonke into ibepho sepo. Awuhlale hengo kade dubuna, yonke into ibepho sepo, yonke into ibepho sepo, yonke into ibepho sepo. Awuhlale hengo kade dubuna, yonke into ibepho sepo, yonke into ibepho sepo, yonke into ibepho sepo.
Don't get to the push up.